that. You know the feeling when you're crazy in love.
You fit me like a glove. You hold me like a child. When you're not around, everything falls apart.
Zina gamulema Gogu menye kane exi nabutuka Batanga vete mobu kakane ngana Weche umpate chikuru ansi
Mwana mnange Mwana mnange Kwa karanyo Mwana mnange Mwana mnange Sembe ya gabendo Mwana mnange Mwana mnange Kwa karanyo Mwana mnange Mwana mnange Sembe ya gabendo
Hey,
Oh,
I'm
gonna
miss you.
Hop on, skip.